jo gano mukwano webuli gwe wochuko yakanyona ulaba tala lyange mwekulowoza ngamba mukama yakola oli future yange
kati tugende 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 ewamwe tugende 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 tuchale 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 ewamwe tugende tugende tugende
kitange tata tuli bazukulu bansamba bengabi ensambere wa fesingo atenga nomwana we mambe yalime yawe kibuga kizito naye mulese munywanyi wonka tali kukala makulendwa de mutwe nkusabisa kisata totumwe mwana wolugave mukibi ajja tukibe omwana wuyo wuyo mulabe omulungi wange gwenfunye hey. Wabula nalonda nalonda basigadde ya musolo no gwenfunye hey.
Kati tugende 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 ewamwe tugende 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 tuchale 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 ewamwe tugende tugende tugende
Kabasome butabo Agamanyi gomukwano Ebigambo byabatesi Tobifako yekwe wange Kati nyanjula murwatu Ebigambo byombi setinze Byenkugamba bibiri bibinge Mama ne tata mba mitinze Chiche kisemba yombi bibinge
Baba
Chinotinge Chinotinge
Kati tugende Tugende, tugende, ewamwe tugende, 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 tuchale, 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 ewamwe tugende, tugende, tugende.